sawere noga ene lewru juulay hitande 2021 sikiraabe ona bismillah hedaade actigène Ousmane Niali Boul e Oumar Way Gallo ngon non do boru bismillah e julle layande hono
inshallah en bien sukabe do be gon leedi malindi fe mangal mudé kibe sanne
ha bismillah jokay dertuma en jaa hedo onto kabaruji di
sen kali hono kabaru julde tan dum wodé leedi di fa handen hono sukabe njaarte restaurant ngaji kanyé ko nande mudo ko buul hewde be do sukabe futton njaar so ngada e nyamduji mudé le ngal doore bomoko de se yurudo en jaaram fa no ko noddoto yoro so le la musika so ton holli tawe de bonte wadde concert ngaji fa yotto ko noddoto niwde bazen on jamma de mo fu wattata bazen mudo kanyé ko nande mudo ngare timnire birki sembe chandi
jamma julde den way hono yambireji ngadi no sannere borum
non wori nyaali buule an hoto gonnoda
suudi ni gonnom yaa
an kan galle gonnoda de hay ko heewi jamaade de du yalti yaade le restaurant ngaji to tombe njaato so be nyaama e nyamduuji mabbe beddi kanyo ko nande e mudum dum woni kanko noddete da bala kamara wonbe hawriti le restaurant ngaji kedden ko be cifiddo hen
odo nyaloma idi obne ga enne weltade sobe haddade galle jande fuf wala min dentinan temre temre min namtoro kala ko min jidi ga enne min bonnan saaji amin kisi min bama fusungaaji kewdi min kay ugnira min hawrintinta min nyaman min jaran min tijan fa gasa tagal mudum min mafutungaaji idi ndi wedi jaati taw glasim gali sodude min ngadi defu amen min nyaami dano elew kiyam min gondi yiltade nokuji di
baro adande julde de mon fu no yambe nirtade
non wori bomo ko doobe kursini tewuji di sanno beten nyaali buli hewbe sukabe ngaran heddan ngada tagge muuden peccito ngada ko noddeta barbecue quoi dum woni ko be defata tewuji mabbe di be ngadde borgoji wobbe du ngadon ton chaadan hedde e be duppa kedden be do sukabe honno be kullitiri wiido gollirta no
c'est retro grain
min kawrutan li grain amen min duppa tewuji gore fuf itan kalisi madun wadde tew den hono ona ko mo ji ini weltar min gondi yo wattu kawtal hakunde amen min duppante yalla wilnde nuko den tan kawtal dongal ko wete barbecue ko minen kay mi haruntinan kadisi min cioda mbalu mo mi hisata nyande idindi den no wattu kikide nyamude tewu duppa
occasion do bebe nyogon sura an ko
baro en jaran joni fa yoroso e le onokudo yambereji kewdi ngadi hono bomi jemmaaji yaade concert ngaji fa yottaade burundirgol base mbassan lobbo
non wori be koli tv hono suka burbe fu borna ton bassan ngaji lobbi didi won ko kibli hen en janari
fa hande en jaranto yoroso to e jemma ko kanko noddete do Charles Wanne Flo o mahani wadde ton concert jangudu o mo doma nokku noddirte do maison du peuple de Kouri don le gendi Kouri ndi baro jukina fande kabaruji di nyande julde layende Asimi Goita wo famade
non wori nyande julde de kaybe ko sebo to layari mawdi de nyali buli
dadde sari ko wandano do
ya rabbi kolitir suko jokolle goto kanin jogino ton labi wakande warno fa sufake makonde o hebi ngalu sabide labi ki wiama ki yottake
non jadi baro dum wadi nyande julde layende le fumere miside maunde ka holitini wede be bi fay o ngasaage e neddo anido wadde o golle bondo do be bi naati e juude baro le yontere de holitini wede jande hono sukabe l'école jangobe journaliste yaako kanye e gollobe golle mudo na tileke janginede alkamisar jabbenede do bamako do
be tilkinde do jande nokku no docteur ikka wodum wadi ton ko yaata le jonti didi sukabe ko yaata nogo yom kanye pammina hono kabaru jundo kirte do radioji di nyaali buli
kambe sukabe l'école jangina be be collectivité be beltake san ende jande be kebi faamu e mudun daraman may gallano dire mabbe
ko depart
den mi haaja fu fola non e kabar radio ka gila janginama odo kabar o ngeli kan san ga en kay honi le nokku zurna jaati mi goni mudu kono ni sobo jaati nalti sababu faami ko heewi bangal mo ingul zurna de dewde ko wiete reportage wardi interview bref micro trottoir magazine ko nande mun en e kay don hon hawrti dum fuf yalla dum hitine no feewi den no yela amene yo galdo gullidal hakunde ikaw e fondation irondel jogito
en jaran joni yotere meda minimag baro mi yotere meda minimag yontere de ana fawi do ko sukabe lekkon jaata bamata njoppata classe uji njana bama nukkuje fambe njewtawan
non wodi ko sakiti ko idun bangi sanne do bamako do idun wondi hebude sembe du Ousmane Niali Boul ko hewe be do sukabe fu njahan golla yato no golleji niddudi du
be sukabe ko sabide hobbe bamade nukkuje homo hokkata be edum be ngadirta o golle agenciji immobilier do non dokkobe edun yalla antewdo faamu du mabbe tafan farde hokkude be hedube ngatta le de nukkuje anni ko ke keɓinida en
luugol cuuɗi landinaɗi fa tilike wonande sukaɓe lekkoyi na wonde yirwude sanne bamako ɗo ɓeɗo surbaɓe e jokolɓe calato janngoyde yalla sato yahde ɗiɗo nokkuji ɗi hinnade raffinede
yo hakkude giɗaɓe wattu yambiriji andon ɗum min ɓawfe ɓamde ton ɗiɗo cuuɗi e gonande muɗum yo surbaɓe e jokolɓe jon tan weltoyade yewtide hakkude amen ne giɗaɓe ɓoyodirɓeɓe surbaɓe ɗumnugo hen
yalla haddi ɗum agence uji yogaji wajji mbiɗin sifaji yogaji ane majji duuɓi kamɓe luwoɓe nukkuɓe
ɗiɗo cuuɗi ɗi ko ɓuuri hewde min tottata ɗi ley balɗe tati min kay famɗi fofmi balɗe sappo fay jo en cuuɗi ɗi nanguyto banggal muɗum sukaɓe yogaɓe ne ɓama ɗiɗo nokkuji waɗɗe tun bonandaji min ka bada o waɗa e ɗum andon jaati contrat o wawataka waɗede caggal karrante e talki goɗɗi fay ɓoyali onɗo kabar o ɓeydama hen gamen ga kay soni min taki wiide duuɗi ma yonnari contrat o waɗatake
miccitina wiide sariyawol foof walana luhugol hon ɗiɗo cuuɗi ɗi ley leydi Mali ka noon sariyaji na woodi banggal jukkugo bonngol ne suuji e ko nande muɗum
e barule cakkita yontere gonɗen heɗi woni yewtereji heɗi woni goduɗe
e mbiyan kanko Diallo yimmoɓe noddirta petti guimbawo wiyama kikiɗe hannde omo nokku noon birteɗo CICB wakkati so nogay yamde ƴaɓɓiri masilimaji capantati noddirteɗo bikini bagaga o do waran tawede to kayito nokku mum noddirta hôtel de ray
e baru caggal ɗum to segutoɗe ɓe kani bisiminde talbi nokku noddirteɗo stade sori ko nanji wattu 21h ɗum naɓaterne kabaruji haro calɗi haro calɗi stade malien de Bamako kañum hitande hikkande kay kañum wuuwi ko woodi ɗum fude baro
noon jaati mbiyeten ɓeɗo gattoɓe daniji ɗo Bamako ɗo ɓe mbuuwi kupngaji tawaɗe toon ɗi fo ñaali guuli honnoon ɓe mbirɗano fa keɓɓen famtare keɓɓen Mamadou Samassi
maccu cakkito kaari das championnat leydi Mali banggal ballon fiyama ñande alan ƴaɓɓire nde 18 lewru juillet memodiri noon goni stade malien Bamako e Djoliba Athletic Club kawrotal ngal sakitiri 0-0 oɗo macco kay yakabre monde wala noon hen saabi stade malien latiki noon jaati champion fodde timmoɗe play off o ɓeɗo raneɓe Bamako stade malien ɓami kawrutal nogoy ɓal championnat leydi ndi balɗe seeɗen fodde nden kamɓe yimɓe stade ɓe ɓami noon coupe leydi Mali kilol nogoy e goɓɓol mabɓe fewde e ɓinga FC gonɗo e deuxiéme division ndenno équipe ji Mali ɗiɗi gonɓe ley kawrute runde nde mawuri goni stade malien banggal ligue africaine champion e ɓinga FC banggal coupe CAF
tirage coupe nogay e jeegoɓo woni coupe de solidarité waɗɗi to lomda tentenka ɗum waɗi le gendi ha wadde mbaya to kayto kalten haala muɗum fof
non wori e mbiyan ko yata guelle sappo ɗiɗi kañi en kani fiidude le oɗo coupe ñali buuli ɓe peccama toon le guɓe nayyi
miɗo miila baro en accirani kabaruji ɗi hannde
noon mbireten kikiɗa hannde ɗokkaten dow kabaruji ɗi sukaɓe jootiɓe kala ɗo mbawi tawde le mali fe mangal muɗum fodɓe jaafi no konnoɗa ndirno yewtere meɗen nde tous o guere ana wara caggal. Thank you.